exclusive to Zayd Hype Mag.
JD. Yeah, chingeni data. Mutima kuwasha washa. Linka lina stamina muli imwe. Stamina muli imwe. Nakana kutala tanda. Linka lina stamina muli imwe. Stamina muli imwe. Chingeni data. Mutima kuwasha washa.
Mag.